Banja, yevelela, kwenda kala lomwenyo. Eli wululia tete. Introduction. Ulandu. Linga hulombo lwile, echichitiamela komunu umwe watukwiwa avilahama. Eye wapokola kusuku. Kwenjevo nduko yaye, omanuvalwa vasanga esumuluho. Kapela po okungwalisa po, ochiluvia luvia chikwaimo, echi oyevelela ochisungo echi. Ochiluvia luvia chekwila tatu. Avilahama osia onjo yavo. Efetikilo, kapitulu kekwila vali. Ochinimu cha tete, toke o kapitulu kekwila tatu ochinimu cha kwala. Vochiluvia luvia chilo, oveolete avilahama. Luka ywa esalai, lochimumba cha elote, kwenda kwenje vaye. Ovavaka silo kulinga ungende unene, momo suku wapopiala avilahama hati, tundavo feka yene, lokuvanga ndiove, lokoluseluove, kwende toke kofeka huile kisa. Hulingisa ofeka inene, usumuluisa, ngemalisa onduko yove, okuti omanuva kusumulu hila. Avilahama wakolela olo uminyo vya suku. Eye kumwela vavakalala ye, vakwata vovikwata vyavo, kwenje vanda ungende, oloneke vyalwa, toke vapitila kofeka ya kanana. Ichi vapitila oko, suku wamoleha kuwa avilahama, kwenje wapopia hati, ame ngecha ofeka ilo kombuto yove. Avilahama wanda ungende vofeka, pwai echi eya konepa yonengembe, kombolo ya kanana, vofeka mweya onjala, kwenje kavakale lokulia, valite kulalako. Avilahama kumwe lomanu vaye, vakisikiwa okwenda kofeka ikwavo yatukwiwa engito, okukasanda okulia. Pwainoke, obovatiukila kokanana, momo eye hamo akolelelele olo uminyo vya suku kokwaye.